Mwaramutse neza dususuruke ibiganiro byose dususuruke ubisanga ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu akadomo radio yacu vewa akadomo com mu biganiro ahanditse umuziki naho ohereza numero yawe ya telefoni kuri Facebook vewa radio yacu cyangwa kuri email radio yacu @gmail.com tuzaguhamagara ususurutse abukunda.
Yewe nitwa Bayibagedo ni mu ntara rutana komine Bukemba ku mutumba wa Kabanga. Nashaka bashaka gutasha mudame wanjye n'abana banjye batanu. Nabo tukora nabo tukine bose zakwirugara abakiriya banjye bashorera cyane cyane uwitwa Edukieri na koco ekipe i Kabanga FC Tasha bose wanjye ari ku muhafu natasha nabo dusengana hamwe ku bisengero. Atasha nababanye ni kumuha muhira bose nkaba nabicuje akarimbo kavuga ngo gushaka kugira ubwiza ngo ndahishiwe yari yari mu munyarwanda nakode
uwo munyarwanda yitwa nde
asinda mu gizina
yewe uyu munyarwanda ni mbonyi Israel kandi indirimbo uri kuvuga ni nzi ibyo nibwira
Kugira ngo mare mu mutima, wibiza
Dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika. Email radio yacu @gmail.com. Ndayisenga Eliezer aje ubwa kabiri muri iki kiganiro cya nyuma cy'umwaka w'ibihumbi 2018. Yatwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu ati Aditop ya Medi ishimishe papa nta muryango Jean Bosco na mama Kandama Damaris bari ikibazi mu kirundo ibwambarangwe mu Burundi. Abakunzi banje bose singira nkabo Pascal ari muri Senegal, Madiba na Jerome Sengiyumva murakoze. Ndayisenga we na urakoze.
Everything you did to me, you drive me crazy. You're so perfect. Let me tell you something, baby, flex. Baby, dance. Life is too short, relax. Give me a kiss now. Find in Miami. Chikari, on my own. When you turn around and you turn me on, girl. The way you whine and charm my roll. Don't you hurt your heart? You move it when you're near. When you leave me alone, you're stuck in my head. Take it to a magic jacuzzi. Give it to you till you lose it. You're my holly, holly, baby. Tell me when you're ready.
At the top, I on the floor, I.
Chikari, on my own. When you turn around and you turn me on, girl. The way you whine and charm my roll.
Ijwi rya Amerika turasusuruka buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo. Adresse radio yacu @gmail.com. Facebook VOA radio yacu. Twohereze nimero yawe tuzaguhamagara rwose maze utashe inshuti n'abagenzi.
Nitwa Ndacyayisaba Eric. Nkaba ndi mu ntara ya Muhinga muri komini y'Igitenge muri Fatura. Nashaka gusuhuza mwese kuri mama wanjye witwa Sango Idafaroza. Nakurikiza ko nashemetse wanjye witwa ngo witwa Aloisi asanzwe abaho bitwa Kumurama. Ngombwa nkasuhuza n'abo basanzwe bakinana ku rusengero rwa Pendigotano ituranye na mama wanjye abo bitewe n'ubutumwa abantu batanze hamwe. Ndapfakira na bene wacu harimo aho bitanye amafaranga yose basanzwe bita kuri ibyo bitera. Ngombwa nkapfakira na ndaye ko mwene shuti bisanzwe kwiga kuri hamwe kuri ifiriti ya Mishe Ipanga. Nakirashe n'abandi bose twitana kuri ifiriti ya Mishe Buhangara. Nibagiyemo umunyeshuri bitwa Nduwimana Reverie batashe n'abana direkiteri w'ikigo cyacu Nduwimana Alex nkongera nkatashe n'abandi bose bandi nibagiye mu wacu bitwa Nzarabu ari mu Buganza n'imyenda mutahije abantu bamwe n'abandi bose dusanzwe duhurira hamwe n'ibitura harimo n'umujyi wa bitwa Kanombe n'imyenda mutahije
nabikuye umwaka mushumo mwiza ukamera karirimbo intasho muraho mukozi mu internet
iyo ntasho ni ninde wayicuraranze
Israel Mbonyi
ye urakoze cyane Eli
nibaje nabamesha makuru bose ba radio ibya Amerika gutegeka mukagusi n'abandi bose n'ibyo kutumugura amazina
ye turagushimiye cyane rwose umwaka mushya muhire
twese
izo ni ntasho mugira bakunzi umusaraba igiye n'ikingo biyamburugira bure mahaye imbaraga z'umunsi w'ejo kineza nabagirie niwasiwa guhora bezwa bazirikana kwirindi cyaha barimba nanjye nkabumva ibimbano by'urukumbuzi ibyo byose ndabiye kanezeza umutima nibukisezerano izo ni ntasho mukira bakunzi b'umusaraba ayo n'amakuru mukira bakene gambira kutia nurishido kujagibambi batarama baruka basomi zandiko zisaramu hivyo vyose ndabireba bikanezeza umutima nibukisezerano
dususuruke ni buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo ku ijwi rya Amerika. Address radio yacu @gmail.com, Facebook VOA radio yacu. Ohereza numero yawe tuzaguhamagare maze rwose ususurukane n'inshuti n'abavandimwe.
Nitwa Niyosenga Justine, ntuyirwa gitima mu karere ka Gatsibo. Ndashaka gutasha inshuti n'abavandimwe zanjye, arabatuye mu karere ka Nyabihu. Niyonzima na nkunda bagenzi no na munywanyi wanjye utuye Musheri Nyagatare, Tegekimana Joseph, n'abaturage bose duturanye mu mudugudu wa Nyakayaga, murenge wa Gitoki mu karere ka Gatsibo, n'abanyamakuru ba radio Ijwi rya Amerika bose. Ndabasuhuje, Imana ibahe umugisha, umwaka mushya muhire, tuzahurye ntuzaturye. Murakoze.
Niyosenga we, ndagushimiye cyane no mu izina ryacu twese. Hanyuma rero ukaba udutuye he ndirimbo?
Ndatuye indirimbo ya Israel Mbonye, number one. Murakoze.
Nawe urakoze cyane, umwaka mushya muhire.
Yego, tubusangire.
Uri number one, uri uwa mbere. Tugusa satana raya manika isi umijima yose hindu mushitsi barabazanya besu ominde uwa musi zuba na ryo irani penya ikirere ntacyo nabyumvise imfuruka z'isi zose zirabihamya barabazanya mbese uwo mwinde umwenda warahera ngo watabutsemo bamwe muri bo bahita basobanu Mwana w'Imana yarangije byose ni namba wa Yesu n'uwa mbere kuri nyirubwenge mbese navuga iki uri namba wa nyirubukumera n'ikiragushinja uruwa mbere shanga bose ntibakure kubera uri namba sanzu kabagushime uruwa mbere kuri nyirubwenge mbese navuga iki uri namba wa nyirubukumira n'ikinagushinja uruwa mbere shanga bose ntibavuge kubera uri namba isanzure naryo reka bagushime uruwa mbere Kwisi mana twabanya nawe imfura zo kwisi ko ntacyo zitumarira abo twita bakomeye ntacyo badufasha uri namba wa inzira hagati y'amabuye niho wanyubakiye ndashikanye ndashinganye kuri nyirubwenge mbese navuga iki uri namba wa nyirubukumera n'ikiragushinja uruwa mbere shanga wose ntiwavuge kubera
rya Amerika ikiganiro dususuruke nkwibutse rwose nshuti yanje ko dususuruke zose uzisanga ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu akadomo radio yacu veo@akadomo.com ahanditse ibiganiro umuziki ohereza rero nimero yawe ya telefone tuzaguhamagare ususurukane nabawe
nitwa Claude ndakirutimana ntuye mu murenge wa Rambura akagari ka Kibisabo akarere ka Nyabihu intara y'Uburengerazuba mu Rwanda ndasuhuza familia yanjye iri hano mu karere ka Nyabihu na marume utuye mu murenge wa Karago hano mu karere ka Nyabihu n'abarimu bose dukorana kuri Centre Scolaire ya Kinira n'abanyamakuru b'ijwi rya Amerika banakiriye mbifuriza umwaka mushya mu 2019
nta kirutima natwe turagushimiye cyane rwose ubwo ruka budutuyihe indirimbo
nabasaba ko mumpera abo nsubukize n'abandi bose ni indirimbo y'umuhanzi Kizito Mihigo yitwa aho kuguhomba naguhombya
urakoze cyane
turi kumwe
nta kirutima ni ku butumwa bwawe dushoreje dususuruke uyu munsi namwe rero nshuti zacu mwese uko mungana ndabashimiye cyane mugire weekend nziza ariko cyane cyane mbifurije umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2019 uzababere w'amata n'ubuki uburumbuke n'umunezero mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
Atwiba wagize cyubahiro cy'Imana naho ubutunzi bwacu ngo ukunda nabwo kutube ikigirwamana